So that's what you've decided?
There's no other way about it. It doesn't work.
Maybe we can.
I love you, and I couldn't say it back. Sioko kosa adabu, no. I'm just slowly giving up. Tulijenga nyumba in confidence. Vile inaporomoka, it's evident. Mapenzi yamekwisha, to see pretend. Hiyo ni hali ya maisha, embrace the end. Unaumia, yes, lakini usiroge watu wangu. Na usikatie baba yangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Moyo umevunjika, yes, lakini usichome vitu zangu. Na usilale na rafiki zangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Oh,
we both run upstairs. We both run upstairs.
Kidogo, get it off your chest. End a sleepover, talk to your friends. Lewa kidogo, dunga mini dress. Ambia watu vile mini stress. You need to heal, Sonic kiku ghost. Usiite kina gidi na ghost. Tukipata na streets, niki do the most. Salamu quick, tuki move on. Unaumia, yes, lakini usiroge watu wangu. Na usikatie baba yangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Moyo umevunjika, yes, lakini usichome vitu zangu. Na usilale na rafiki zangu. Tuachane in peace kama watu wazima. Watu wazima.
We both grown upstairs.